downloaded from my lovezedmusic.com.
J Music, you know me. Manona Trongo, Kiso West, Mwana Kalampa.
Ifuyo tuwa itakurana, ya kutara tuwa lipama. Leti tusumi no kuchambuka watu walikana. La confidence tuwa nizamu kuwa shupa sana. Tusende wino limbi kwa rabati top sana. Shock sana.
Manona Trongo fika, nsa fieka fieka. Mazeto knife ni maliloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Paya bose mgemu one popeta. That you wish to do that, ni webo nani? Who are you? Ni webo nani?
Do you know me?
Ni webo nani? Fuma kuisa ni webo nani? Kule mona bakutola ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani?
Who are you to me? I don't even know you, my G. Tanda wangu limi twara kutoba mapi. Tori sura matozu kwa vurapo na maki. Natuimini natuya fekia ya vamuti. I know you know me no manga iwe nwebo nani. Explain yourself uengelesha. Ifo tulo makuno so witubelesha. Ichochi beleshi ufile no kupelesha. Bako shop shop wangkuta mbatawa. Tua isa atuwa pita atuwa wela atuwa ya. Katuafuruwa ila vipata kubwa mukaya. Atulika pondo tuwa kwa itakurala. Ya kutara tuwa lipama. Leti tusumi no kuchambuka watu walikana. La confidence tuwa nizamu kuwa shupa sana. Tusende wino limbi kwa rabati top sana. Shock sana.
Banona Trongo fika nsa fieka fieka. Mazeto knife ni maliloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Paya bose mgemu one popeta. That you wish to do that, ni webo nani? Who are you? Ni webo nani?
Do you know me?
Ni webo nani? Fuma kuisa ni webo nani? Kule mona bakutola ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani?
Lakitu natile ba ney 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 mwana kalampa. From the ghetto nakla nafka napa. Chingola special here to make the paper. Mo mind mweka nine round up kateka. Kwesu kwa fulo kubombesho kusunkishanga. Wafilu ata kwa wawa kubepesha bilivisha. Tini webo fia winga isombosha kugeto my G. Ifweta batubelesha believe in one denka kontola bugate. Kwesu working out day, apple in sipwate. Nikulimba my G, pantam pante. Who is you mwaicho, wapato mtende. Ngafintu na dile ba ney 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 mwana kalampa. From the ghetto nakula nafka napa. Chingola special here to make the paper. Mumainji mweka nine.
Ifuyo tuwa itakurala, ya kutara tuwa lipama. Leti tusumi no kuchambuka watu walikana. La confidence tuwa nizamu kuwa shupa sana. Tusende wino limbi kwa rabati top sana. Shock sana.
Banona Trongo fika nsa fieka fieka. Mazeto knife ni maliloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Paya bose mgemu one popeta. That you wish to do that, ni webo nani? Who are you? Ni webo nani?
Do you know me?
Ni webo nani? Fuma kuisa ni webo nani? Kule mona bakutola ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani?
Ni webo nani? Ni webo nani? Ni Nepo tulinde kwa bate yetu wine. Ufo kunwa iwefo ya isaba bine. Tutendeke tusokoro kepo apa pene. Yaturi bantu wakule zilimu na ifo iwe. Uyaru wano mwakule pisila ni muli iwe. Respect sito pele fele saka peka peka. Iputa puta nita get spaka tuka pe. Sinze denje mune zeba kwa tifia pena. Ni wanchave ni inshopo neti napona. Tula wavika pize paka vana kana kama kwa kwa software. Yesu kare bataka.
Awata pata waka pata paka kunga time baka sala puka ni inspicha narirunda. Tinde wazi zoe sta ino ino minao. Nenda renga opone tai sali lati wow. Nabana gen gen bana bagudolse. Songa li ashiri ama kofi paku iso firokose. Kepi neshe nukuna konkili. Nganzi na imo nishine fya kusina takuri. Dati niga yao pika kanando. Niga mega waftara tetu shite ando. Unload bills is the man of kingdom. Kukonka nyapo fisa poti mwati pampamo. Niga dre na kumona paka lengwa. Jaman ije na mulichi na usangwa. Liu jena sotso, kwa wate kumune waru kwa isokso.
Trapa nuri.
Ela zite kwa smash pafirimba. Kanshiripa number one two ni pafirimba. Nasangwa no mkamba oro ntile na thanyo. Shinpa boda na kumona kazen.
Papa chichi.
Ela mwe mashaki.
Kaspa you in.
Wada 49-15.
Geochi.
Kintoto paraba.
Bigi ba mtakanye.
Salasin.
Oxin.
Boss Frenza. Havana collection.
Papoda.
Boss Muke Zambia.
Kachepana.
Boss Lipa Maruansha. Fima Otsosi.
Boss Finance. Uncle Steve, yeah. Ella Bakeli, Ati Don Gaddafi, Pakaru Loshi, Makale Wangu, Havana UST, Ninebo Tizu UST, Chiro Taiga Nomu Nankwe Mazati Ngatabadi Muri Pochini, Shini Masalati, Aotabesha, yeah, yeah.
J Music Media, Maemu Mwamba.
Ela, bagamba bajojo bagamba. Bagamba ni mani wali shechi bagamba.
Downloaded from mywebsite.com. Wow, yo.